tau barkan oo dareeraw muddo 7 maalmood ee oo isku kaalada radio ergood kaarimo bini'aadnimada iyo warbaahinta warsan iyo lanqobada farwari oo ka howlgalayaan shabakada warbaahinta warsan ee magaalada Baydhabo tau barkan u jeesay way bawseeyaa sidii lan heli lahaa wariyaal tabiyo arimo dadka ku baraka aan deegaanadiyo Abdullahi Nuur Aadan Jaceelow ee Hassan Cali Daawud Hassan Sheller lamadiyo wayba ku mid ayna wariyalka tababarkan lanqobadi wayba niyo ku hadareena sadiyon aragayaan tababarkan isbedelka iyo ku filadaayanga
tababarkan nin bilaabdi muddo 8 maalmood nin dareer doona runtii idan ka faraxsana ee waliyaabo markaas tababarkan una ku barada doona mayba ku mid ee sida lan tabiyo barnaamij gaar ah oo ku bedelan barnaamijyadii hore ee idaacadda uu ku tabiyo jirnay mise uu ku wada jirnay barnaamijkan way bagaarinayaa dadka ee kooyay deegaanadii uu ku tabay ee deegaanadii uu ku abaarta ku sheentay ee bladka Hagali oo xirooyinka Kanool ee si barnaamij gaar ah lagu soo biyo barnaamijyas oo ku bedelnaadeen barnaamijyadii hore ee warsan ama idaacadda uu ku tabiyo jirnay waa barnaamij iyo gaar ah ee barnaamij siyaasad ah galaas ma barnaamij dhinaca kala imbaho waa barnaamij iyo gaar ah baahida titil ku hadalow hormarka kiyo ku hadalow markii idanka faraxsana mayna faa'iideen in radio erga iyo waliba radio warsan barnaamijkan isku kaaladaayaan una markaas qayb ku nagano wariyashii ku qayb gaadayeen una nagana
wadi walbadan yahay hadaba in dareemahayna oo in shakhsiyadeena hadii isla ama walko bedel ma sababto may buu awl hore in may bisay una goradaana in kaamse no lang lay oo ta ku doobno dhibban una yaad isku saarin laakiin hadii geeka lankina in hay'ada oo dhaqa fanka biyaayaan ama maalgareeyaan ama dhaqaale ka biyaayaan jiraan lankina si aad hay'adu kale walan ku hel been sheegay oo markaas nu soo biyaani madab shub dhiyaas in kaamki lanke dibnaayo geek walaalishay in ku qadi hadii uu noqdo ku duubnay dadkii adoo yari bun ku yiraan kaamkaas aran daraad bawl jeeni idaadu hadalsho ku dheeganay
ustaad farax way buu macalin kibiyahay tawbarkana
tawbarku baa xisaab siinaya insha Allah way buu radio erga iyo radio warsan iyo isku kaalade radio erga way ku caawinaysa in liin fududaayo wariyalka in barnaamijkan barkaayasha ma baa dadka deegaanka lagu soo biyo oo way ba dareer doona muddo dareer doona ilaa baahdiyontii jirta oo barkaash ku fahmayaan in nolol iyo horumarsho iyo walaal iyo rajada iyo leenba lagu sheekoyo oo iyona markaas go'aan deeran in beero ka nagadaan xoolo ka nagadaan dad oo macni iyo wal qabsada kor in nagadaan oo mar walba ka jirna mooradon ka jirna marka insha Allah sadex beer dareer doona way ba een wariyashana way ba iyona baradayna qaabka oo dadka dhageystayaalka oo barkaalka qaabki iyo nagada fadeen indhigeen sida fadeen oo safeela in ka faham fadeen way bal ku sheekoy doone barnaamij way bal ku sheekoy doone nolol dadka oo iyo meel iyo ku fahmayaan